Izaga 23 verse 1. Lapho uhleze udle nombusi, qonda nokuqonda ophambi kwakho. Verse 2, ubeka umese emphinjeni wakho, uma ungumuntu wephango. Verse 3, unganqandeli isilovela zakhe, lokhu zingukudla okukhohlisayo. Verse 4, ungakhandlekeli ukuceba, kuyeke ngokuqonda kwakho. Verse 5, amehlo akho yandizela kulokho, kepha kusekho ngokuba kuyazenzela impela amaphiko njengokhozi olundizela ezulwini. Verse 6, ungadli ukudla koneso elibi, ungafisi izilovela zakhe.
Verse 7, ngokuba unjengozicabangelayo uthi kuwe, yidla uphuze, kepha inhliziyo yakhe ayikho kuwe. Verse 8, umthamo owudlileyo uyakuhlanza uchitha amazwi akho amnandi.
Verse 9, ungakhulumi endlebeni zesiwula ngokuba siyakudelela ukuhlakanipha kwamazwi akho. Verse 10, ungasusi isikhonkwane esidala, ungangeni emasimini ezintandane. Verse 11, ngokuba umhlengi wazo unamandla, uyakumela indaba yazo kuwe. Verse 12, beka inhliziyo yakhe kulayeni, nezindlebe zakho emazwini okwazi. Verse 13, ungayeki ukumlaya umntwana ngokuba uma umshango oswazi akayukufa. Verse 14, uyakumshango oswazi wophule umphefumulo wakhe endaweni yabafileyo.
Verse 15, ndodana yami, uma inhliziyo yakho ihlakanipha, inhliziyo yami iyakuthokoza, yebo, eyami.
Verse 16, izinto zami ziyakujabula lapho indebe zakho zikhuluma okulungileyo. Verse 17, inhliziyo yakho mayingabi namhawu ngezoni, kepha mawube sekumesabeni uJehova usuku lonke. Verse 18, ngoba impela umvuzo ukhona, nethemba lakho aliyunqunywa.
Verse 19, yizona ndodana yami, uhlakaniphe, uhole inhliziyo yakho ngendlela.
Verse 20, ungabi phakathi kwezinseni zewayini abayiziminzi zenyama.
Verse 21, ngokuba inseni noyisiminzi bayakuba mpofu ukozela, kuyakwembathisa umuntu amanikiniki.
Verse 22, lalela uyihlo wakuzalayo, ungamdeleli unyoko lapho esemdala. Verse 23, thenga iqiniso, ungathengisi ngalo, nokuhlakanipha, nokulaywa, nokuqonda. Verse 24, uyise olungileyo uyakwethaba nokwethaba, nozala ohlaniphileyo uyathokoza ngaye. Verse 25, mabathokoze uyihlo nonyoko ethabe owakubelethayo. Verse 26, ndodana yami ngiphe inhliziyo yakho, amehlo akho enamele izindlela zami.
Verse 27, ngokuba isifebe singumgodi ojulileyo, nowesifazane ondindayo ungumholo onyinyeneyo.
Verse 28, oqamekela njengomphangi uyandisa abambuluzayo phakathi kwabantu. Verse 29, ngubani othi maye, ngubani othi wo, ngubani oxabanayo, ngubani okhalayo, ngubani onezilonda ngeze na, ngubani onamehlo aqwelayo na.
Verse 30, yibo abalibala ngasewayinini abaya ukunambitha iwayini elixutshanisiweyo.
Verse 31, ungalibuki iwayini ukuthi libomvu nokuthi licwebezela endebeni ukuba lehle kalula. Verse 32, ngasekugcineni liyaluma njengenyoka, lihlabe njengebululu. Verse 33, amehlo akho ayakubona imihlola, inhliziyo yakho ikhulume okuphambeneyo. Verse 34, uyakuba njengolele ekujuleni kolwandle, nohlezi esihlokweni sensika yomkhumbi. Verse 35, uyakuthi, bangishayile, angilimalanga, bangigalele, angikwazanga. Lapho ngivuka ngiyakubuye ngilifune.